Why you wanna fuck up poison? Bachakutia. 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 Poison bachakutia. Poison bachakutia. Poison bachakutia. Poison bachakutia. Nama chima ni wawa Famine ni maona Ni makangi wakamba Ungala kwe mweo Chinai ya mbila Kwe temo na yefa Kwaneje chisepo Muja mugade ni mweo Murungu mine Anatipanga Endani pachalo Muka pange anzano Ninga kame chani Pani famene ni una Why Why you wanna fuck up poison Bachakutia 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 Poison bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia Why you wanna fuck up 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 poison Bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia Kuma kuhipa kwa mutu Afaka poison Bachakuta Chamene ya funikanti Ni makungu ila vakutala Mwamene benzo mkadila Benzo kutia china nazi Nishimu papa wa shuba Manje ise anzanga Inazanda kutala Osa hivala po kutia china nazi Ni kutia na mpapa Na papa te osa chosako Iwaza futisa anzago Ni moyo waku iwe Poison Why you wanna fuck up poison Bachakutia 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 Poison bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia Why you wanna fuck up 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 poison Bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia Poison bachakutia